Maître Innocent Twagiramungu kuba urukiko rw'ikirenga rw'u Rwanda rwafashe umwanzuro yuko rufite ububasha bwo kuburanisha iki kirego cyatanzwe n'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda bivuze iki mu mategeko?
Mu by'ukuri icyemezo kirakomeye, muzi ko urukiko rw'ikirenga bahagarariye abunganira Leta y'u Rwanda bari basabye ko rwavuga ko nta bubasha rufite rwo kuburanisha ikirego Green Party yatanze kirekeranye no guhindura iriya ngingo ya na rimwe y'itegeko nshinga. Ni ukuvuga rero ko mu by'ukuri iyo urukiko rw'ikirenga ruvuga ko nta bubasha rufite, byari kuba birangiye mu Rwanda kugira ngo urwo rubanza rube rwaba, ubwo Green Party yari kuba isigaranye kuba yakwiyambaza izindi nkiko zo hejuru. Ni ukuvuga nko kuba urukiko rw'uburenganzira bw'ikiremwamuntu rwa Afurika cyangwa se urwa East African Community, ruriya rukiko nyine rw'umuryango w'ibihugu by'uburasirazuba bwa Afurika, cyangwa se bakaba banajya muri Commonwealth, muzi ko u Rwanda rusigaye ruri muri Commonwealth. Nyeka ko rero kiriya cyemezo gihise giha ikindi cyerekezo cya hafi ruriya rubanza rukaba rushobora kuba mu Rwanda. Muzi ko abavoka ba Green Party baragiye bagira ibibazo bayashyiraho igitugu batoteza urubanza rugatinda kuba rwanatangira.
Umuyobozi w'ishyaka Green Party ni ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije, Frank Habineza, ahubwo we avuga ko urukiko rw'ikirenga rwagombye kugira inama inteko ishinga amategeko kuri ubu igahagarika ibyo ikora byo kugira ngo ibe yakomeza kwiga gusuzuma ko habaho kamarampaka kuri iyo ngingo. Ibi se birashoboka?
Ibi birashoboka kubera ko yateganyije mu itegeko nshinga ko urukiko rw'ikirenga rugomba kubigiramo uruhare kugira ngo hahindurwe ziriya ngingo. Sinumva ahubwo impamvu Leta y'u Rwanda itashatse kugira ngo ikoreshe ububasha buteganyijwe mu itegeko nshinga, ikaba ahubwo procedure bageze kure cyane, bashobora ahubwo no kuba umugambi wa bawugiraho urukiko rw'ikirenga rutarafata umwanzuro. Ariko nabonye itariki bashyizeho yo kugira ngo ruzabanishwe kuri 23 z'ukwa cyenda ari hafi. Ndakeka ko iriya komisiyo bashyizeho izabitarakora. Ndumva mu by'ukuri uko umuyobozi wa Green Party abivuga, kubera rwa rubanza ruhari amatiye kubunda ateganya ko basaba ko iyo procedure yabihagaritse mu gihe bagitegereje uko urwo rubanza rukemurwa. Ni ukuvuga ko ibyo Leta y'u Rwanda irimo ari nabyo yaregewe bitagombye kuba byakomeza kandi urubanza rutaracibwa, ahubwo wenda Leta y'u Rwanda bayunganira bakaba basaba ko urukiko rwatanga imyanzuro vuba, rwaburanisha urubanza vuba vuba. Ariko nyika ko byabaye vuba batagombye gukoresha ububasha bwo gusaba ibyo twita extreme diligence cyangwa refere. Ni ukuvuga ko urukiko rwagombye kuburanisha urubanza rudakurikije gahunda isanzwe, rukoresheje gahunda yihutirwa.
Aha Maître Twagiramungu ni ku rwego rw'amategeko, ariko mu minsi mike President Paul Kagame w'u Rwanda aherutse gusinya itegeko rishyiraho nk'uko bavuze komisiyo yihariye izafasha inteko ishinga amategeko kuvugurura itegeko nshinga, none birasa nk'aho bivuguruzanya.
Ntabwo birasa nk'aho bivuguruzanya, birumvikana, ariko buri wese mu by'ukuri yagombye kuguma mu butegetsi yashinzwe. Hari ubutegetsi bw'ubucamanza, akaba n'ubutegetsi nyobozategeko, ariko nyine ntabwo byagombye kugongana, ahubwo byagombye kuzanya. Niyo mpamvu ikirego nka kiriyo gihari, ingingo kiregewe bitagombye gukomeza gahunda mu gihe hari ikirego kandi cyemejwe ko kizigwa. Ni ukuvuga ko mu by'ukuri cyakorwa ni ukugira ngo urukiko rusabwe kuburanisha byihutirwa kugira ngo bive mu nzira, buri wese amenye ko igikwiye. Niba gahunda Leta irimo, ni ukuvuga procedure uko bayitangiye, ari biriya byo kubwira abaturage ngo basinye ngo basabe Leta ko ihindura ingingo, hanyuma bikajya mu badepite kuriya bagombye gutegereza ko urukiko rw'ikirenga ruvuga niba koko izo gahunda uko zakozwe gutyo zikurikije uko amategeko abiteganya, hanyuma rukaba rwanavuga kuko niba iyo ngingo yahinduka cyangwa se itahinduka nk'uko Green Party ibisaba. Ni ukuvuga rero ko mu by'ukuri gukomeza kuriya ni ukubangamira ubutabera ku buryo ari nko kubabwira ko nyine nta jambo rinini bafite, kandi akeka ko atari byiza, kandi kuko yanagaragara ko ariyo gahunda strategie de défense navuga, ni ukuvuga uko Leta y'u Rwanda yateganyaga kwireguramo urukiko, bavuga bati nta bubasha rufite bwo kuburanisha ibyo bintu. Ikindi kandi bakavuga bati niba runafite ububasha ntabwo rwemera ko Leta y'u Rwanda yaregwa n'ukwinaniza. Bimeze nk'ibintu bya nakwita bya sentiment, abunganira Leta uko ari batatu bari bashatse kuzanamo, bavuga ngo Leta ntishobora kuregwa kandi ntabwo ibaho nta kuntu Leta mu gihe yabidakurikiza amategeko neza itagira urubanza, itagira urukiko yabasha kwisobanuramo.
Ndabashimiye cyane ni Maitre Innocent Twagiramungu wo mu rugaga rw'abavoka i Bruxelles mu Bubiligi.
Ndabashimiye namwe tsinikarekezi n'ijwi rya Amerika.